here's another one.
Naitwa Kondela. Na leo yini kuna kaniba.
It's kaniba.
Sweet kama strawberry love. Baby, your love kama sukari. Weya kwanguro men kabaro bakabali. Take my heart slow. Tunze moyo tafadhali. Na ukisema yes, sisemi no, nakubali. Pensi like your rasta, mepata pata, sweet fanta fanta. I know you know that. Baby, you know that. Una waka waka, kule ma TikTok, bila filter, baka Snapchat. I know you like that. Baby, you like that. Nikiwa nawe najisikia niko fine, baby. Your lips, your body, baby. Na penzi letu linazidi kushine daily. Na mina wish tufike mbali, baby. Sinishike hapa, nitulize mapigo ya nadunda pa. Nimefunzwa haswa, nimepitia kisu changa riba. Yeni mwenzako hapa, mevurugwa na benzi nishadada. Nimenaswa, benzi halina makato halina riba. And all this love is official, God he has made to bless. Atuitaji na competitions, Kodi amesha bless. Pens like your rasta, me pata pata, sweet fanta fanta. I know you know that, baby you know that. Una waka waka, kule ma TikTok, bila filter, taka Snapchat. I know you like that, baby you like that. Nikiwa nawe najisikia niko fine, baby. Your lips, your body, baby. Na penzi letu linazidi kushine daily. Na mina wish tufike mbali, baby.